Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Warda to bogi janiga fandu hala Mamadou Sam Seku jomnyal sekrabe hedibe. Gorma humputi wiide mbenne e le ko warata ko ko balikobe temdor chapanno e jenno gonbe Tunisie ngartan yo sabe torradi ngaraadi fewde yimbe la jabe sel gonbe tonbe. Yogaabe yimbe goldudo cuudi serja puddi beta ko mutere golle balde joji on wattu goto lupital Gabriel Touré fuddi mutere golle de wala kaddi. Tiagal kasara to kani bonzon tonno musel embe puddi nyalla nyal ngenna nyande altenere de ber nyalloma rafi jande to banyagar tonno sabi on rojo mabbe di non heddibe e le ben goddo hippugol dingon seme ka warjo amen hande kikid altenere noga e jeddi ben fevri 2023 bismillah sakirabe temdoro chapan jo e jano bibe leedi mali gonbe tunisi men ciubbi ki wartude leedi ndi ministre kumini do kabaru ben man ko gonbe tiagal humpiti dun e do landiral ambassade mali gondo tunisi yo tiagal torraji ngada di fewde yimbe jabi sahel gonbe to tunisi tun khalifa guita won ko hebani kete fastango alsisi
le hakune malinkobe bindibe jobbe wartude ana nogay be kanankobe leedi tunisi riwi iwre le galleji mu en noku kertenado leedi mali tunis wonto beedo yimbe wonle nyaloma hande o nom holitiri wiide kanko mohammed aga al bashar horejo kabine ministre kumani do malinkobe jodibe sel o beedi hemdu wiide wala fu malinke motorda yottina horejo kabine ministre kumani do malinkobe jodibe sel be ka holti wiide gouvernement o ana di wadde ko wayi fufa wartira yimbel jobbe wartude haya wala fu sarti mo hokki wartugol mabbe kan ambassade leedi mali gondo tunis ka holiti wiide kabaru on wurdini ka ana wimbi dum sanne o mo narda mali kobe gombe tumbe fu rento teddina sariyaji gondi le lindi micintinde tan wiide lami do leedi tunisi hande don kanko kaiz said o fihi dabereji fewde yimbel nato be le leedi makondi tawi hokka ka yamirore europe le lede balebe dum wadi noga e go lewru fevrier bettindu tiagal batu mabbe pawido e do denagu li nokko lewi odo kananke wargol balebe be dokkaka yamirore tordo tan yottintabe fede union africaine ka holti mette mudum sanne fewde kongol odo kananke leedi tunisi
ko badi temede nawi hobbe gonbe tunbe be na udda le alhaliji tudi sanne to tunisi tun no holitiri horajo malinkobe jastu ben jangobe kaydun ekintundobe golle gonbe tunisi no alhali kando latade ben sugula modo ardibe runde afrique denno be hani fidi dabere haybude yimbe gonbe tunbe no holitiri gollobe nedda ko yogabe sita sidi bon ko ben ko da façon kanko alcisi
horabe fedde noddirtane association malien des expulsés holiti mettumi handen de torraji di bibbe led balebe wolle mu handen le leedi tunisi holliti le o jama won malinkobe wondi be dawru jangobe kan yimbe jodbe leedi tunis fatar kasin yimbe jeyabe leede balebe yogaje ousmane jara kanyu amir fede nodertan association malien des expulsés
aujourd'hui nyaloma hande o balebe jabe cholu gombe le leedi tunisika alhal no wurdini anatiidi san be anda du fu hono be gatta fa be jaltali mudum wana ngarbe cholu be ngala talki tanku fay sukabe jangobe julabe haya ko lati da fusa balejo ka ada jogi tidala le lindi hande
lewi horejo walle bibbe leedi mali jangobe tunis dabiri fu fiyama yalla jangobe jabe leede balebe wonbe leedi tunis fu an heba heybe pati di torraji hewtabe bashir old salek
bande yimbe le teme taton yaade teme de nayum woni nangaabe ga ko heewi mabbe fu gollobe ngarbe cholu natu be le lindi tay wala e wisariya ga won numero mo mi joppito jangobe stagiaire en fu ana waawi noddude wattu fu so wonti dalla mo hebi so be noddi men tam mi ngadam ima daraji min tawa eto be gonto
micitunde wi pelle jinginan haje bane adama ka e government leedi mali dokkondiru juude fi dabireji honla bibbe leedi mali wonbe tunisi hepta wirfitade wara leedi mali
sakrama tuta haglaji mo du kabar yom banga bemba me facebook ay do twitter le gelle kani bonzo jamar den wudi yeltude ben saabi hipugol ngadangul to ben yontre jabinde denno e wi ngotonado goto kularmi mali ben darnu to kodo so wirfiti ben latki sabab yimbe hewbe huli fuddi yeltude e nokko mbiti wede yimbe le sappo dido heddike e le ngul hipugol on wattu goto kambe janginobe su ben musale gonbe tunbe ngadi nyaloma rafi jande saabi nedo yimbe ben gulde o mabbe dido heddike e ngul hipugol alcisse on ko ben ke 60 ko sita sidibe
balde nay tiagal hipangol ngadangul fewde e ngeni deere ka fuddi wartude le nokko o ga kanko sumaila gindo maire commune o ka holiti wiide yimbe be fu fuddi nartude hore mu em ila mangal pat em be yoppi nokko o
Emil man handen hakle jamare fuddi ken jottade le gendine yimbe ko heewi eggi yehi genni bankas yogabe do witti fa banyangara mangal pat leedi malli warle gendine ciagande o masiba wadi gaddu e tabede fu hakle jamare jottake sanne ko heewi handen ana wondi wittude gelle yogaje battide amen
le hakone yimbe be yonkiji mu en heddi e le goldo hippangol ana monsieur en didon fa be kolla metti mabbe fedde ciagontone monsieur en janginobe le nokku o ka bami ania uddure ciudde le kolngaji di fu tinel hande le region o mamoudou sagara goto le feddene ananarda kanan kobe wada ko wayfu yallan heba hunchande hore denagu yimbe kanye ko be jogi e nokkule de
do nawi fa wala sedan david an han fied yalla muslim ana rentine kan bibbe leedi fu fa han nyolman handen lam nodde amen met tewtere government leedi mali tinno fied dabiriji yoppa yimbe yogabe wara me joddo me kala honana ma hane rentede tiagal handen parti hono o masiba hewta amen kasin
tiagal kani bonzon nokku goddo le commune du combo pama kanyundu noga joyi lewru fevrier no nam holitiri wede kabaruji iurutodi yimbe le didom dali hem aduna le hakkune mabbe ana almami goto kan suka goto baro dubi jeddi bonandaji kewdi goddi do yubbama to
bangal mutrej golle mbien ciagal ko mbien l'hôpital gabetoure wadi mutrene wala kadi l'hôpital ponge l'hôpital gabetoure nenno ciudi sarja mbien golle yogabe ciudi sarja mbien puddi beta ko mutre golle de balde joyi denno be fufu yo bangal mbien ko wete endamti dum woni genari e kayon dun hunciangol hore yela jogaji kumtirande hore gilla mbien hitande 2019 wattu décembre kanko asitu kante wonko hemen kayto fastango alcisse
dedo murtere balde joyi fonctionnaire en fayeto contractuel en golloobe le ciudi seriaji di wadi ciagal ko jooda hala hakkunde mabbe gouvernement o ko wala fu ko lati non holitiri wede horebe syndicat o e juude kanko Issa Seydou Diallo secrétaire odo syndicat holtama wede le sariawol fonctionnaire en fayeto contractuel en golloobe le ciudi seriaji di ana handi en jenaariji ga ko metti heni woni gouvernement o jabaay hunchande dum hore dum woni ko nimsi kanko monsieur Diallo o holiti wede do be kedina e bangue feyi murtere de kaddi wala e mudum ko be tawto tako hunchana ka hore le on do wattu goto fu sodu doktorore Gabriel Touré kayndo fuddi murtane kaddi wala e mudum altinere hande dum wadi ciagal murtereji kewdi jokkondir di fuddude ila jetti lewru fevrier bettindu hokkude be kaaki gollirdi kantidi ana hakkune ko be tawto tako so mi bettike dom won kawral kebangal hakkune chauffeur en kay transporteur en be menaka be bamino aadi wadde murtere jonte tati sabe rafinde nangu o kanye yuruku yuruku ngaji di be matata do dati menaka gawo kan menaka andira bukan tagal ko be jidi e horebe region o ko dabereji fi hama yalande nagu mabbe ana heba hunchenede hore fa yetto yimbel be adata yade be dum dum woni mangal pat en be dota mobilaji di le nokkule to rafinde nagu o wontu be koliti wiide golle o be puddicita dum feyi so be tajira e mangal pat en be waran dotude be le dido dati
ñande aljumar yabiden de ñan ñetngaaji ñeminaadi ndi warta uñaaji joy bo ha ko jawdu mudi o miloji temre jeddi chapande jeddi sifa nangama to mber la report bamako senu denno e wi don di do ñetngaaji na ciudi non e le mbotoji denno le avion dun di ngardi denno dun do wadi ciagal ko ben uñaaji joy goddi nangama non yontre yabiden to era makko no ben kerol mali burkina faso yoto meden zoom hande han yowi do kabaru ti alaji di mbela jugo yogabe jogi nyaloma altinere tiagal foftere cemberna cakite yontere den no pudran gulleji di e tidalla kanko sada alassane bayga wonke hebene kede fostango alcisse
kollo fu ana andi hono wurdi altinere bete wattu fu so reveil o soni hunde wotere tan woni ko o yidi nyifude dum e hinnare dana gol mako no ya kanko mariam o wurdi kolti do wiide weekend o heeta dum asawere ana hertana gulleji ngatteedi le galle kay njami ngarmi mudun ko timmata alam bamako do mo fu ana andi yo nyaloma kurtunoji no holitiri wiide fati kawra e mariam fey bete altinere golle atawa metti yonki ana e mako fay goto do wawa battadem be o janginta be kamu en ko ka buri fu nawdi sidi yo suka jango gondo e class jeddo bo o mo yidi fijirde ina mako sanne bete altinere fu so on yihi fa immina mo o wi an mama redo ana nawaka min ka mi sella hande kuy ina mako o do holto hala makko kan altinere yo nyaloma jidaado sanne yoga e inirabe sukabe yo wattu e juude mabbe fofude le wi mabbe weekend tampere mudum ana heewi sukabe hedita ko nuku goto a tawan wakati fu a kalo chele dum yato fati fi miragelma seldum dun tan woni golle mabbe le weekend o honono wirani alankano yotti fu sikafu wala him altinere wadda fay hunde wawa hadde dum haye immo den jonka ngade en golle ko min kalfina nyaloma o ko yontere ne welu e amen min fu
sakra wadon ne katene kabar jom hande mi cittino sat fumta do be mabbe 3 w positotami.org mo noddum jom 320 do sere yotro meden magazine yotro meden no malikura hande ne yobi do men jogol kesso kubeje leddi ndi den no yogabe wartuma yogabe na beltani kabar wobbe kay metta masabi ben do be bayra do ben goni fati yatra won ko hebe ne kede fostangomi e site sidibe yo encourage jom ele kuyam won ko yimbele region aji kessi andani odo kabar o ono to gosi e banyagara
agosi no remerciement
de mena gosten mede welti sanne mede jota lam kol lam hakkuni region mede mila handen dul wi mali kessa halte don ana mu wonde ibde lawol sa arano mede mila dum fenen mena yimbe jodbe gosi mede hasingin e lamo de kessa pecete de leedni sam ana faabo amen men ga lamo dum battudura sanne tegal mudum sunna nato sabe du golleji kewdi kum nairi bangal government wadele nukuja amen de
sur place
jamare gundam tumutu e komunigaaji kewdi minaka kay wonanno wurri jogabe dido nyukuji di majiki jati yalla wuytade jogola kesso kubeje de
c'est vraiment une injustice
sona haade de maggonga okay sare jabnade jati sabe menen jik amen taji fawala sedan homo fu le genni gundam hannen sa ie ko fol mudon attama ana metta du o kabar me watne majere holutunde metti amen honen me hewtir hakkeji amen yalla nukku amen ana waw natade cercle men hakkile fu mo holliti fe gote mudu pamaka le cercle amen di dermen naka e lamba wan
c'est grave
ranci moso
to dora ton dun yimbele beltaniki jogolo keso nukumabe o kanon be jogi sugula rafndenagu e kabar woteji
okin commune du mali
commune fe goto wala le leedi mali ko wa pecce de kasil sabza yeyu hande so ida pecce commune ngaji yogaji natton wolle hakuna yimbeji jodde e nukuje misal mudum jati cercle ngaji yogaji antone a tamanton commune ngaji le di cercle ngaji fe commandant ko noddete prefet wala de nukuje yogaji le dabiriji de wonde fiide di beda hani tinnade fa handen yalla di golleji an heba lawol le cercle ngaji kay commune ngaji fottode arrondissement dibe wondi e jojjunde
commune e arrondissement
balé politinkobe na cirti hakilaji do odo jolo kesso kubeje de e hakilo secrétaire général fedda kudem kabar mudun na waw jati sambiditi alaji kabar wuteji kadan alassane abakan kun secrétaire général kudem
mene mene hasingini e wadede cercle nyolman handen gaddu e tawede fu fellam watna amen hakile sun halade gondo metti amen san
yewtagul jogolo kubeje de na hasindina wonande malinkobe fu sabi kabaru woteji di no holitiri horejo APR Umar Ibrahim Touré
salade fiide dabireji ko naari bangal wadde wotingaaji handen ana jogi torrabe sattude le leednin sabi lamu ana wondi e beccude lamarde kessale leednin du hebta lawol le o watti soni be jokkin di golleji wotingaaji yan faahno dubi ceman tati dubi ceman nay di watta gen soni haalede gonga dum wala huune ko yaltata
kanko dunke politika ko Pierre Claver Bakoroba Traoré holti wiile lamkobe na han yewtaade kabar muudo dum lotto sababu e wima ko wotude metta yimbe
en fait je vais être
huune ko homo fu domi non min gele milo dan du ana hokka ngari kesi lamu leedi mal on fotta lamorde meden kesi den le leedni ga du e tawede fu ana wa natade sabe wadde torraje kewdi li wotnaaji warande wadede
modele de gestion administrative
mi tin wiide hankase leedi malindi yo region ngaji sappo e jeenay cercle ngaji temdere chapon joy e jeegom arrondissement ngaji temdere nay chapon jeegom e jeegom commune ngaji temdere jitti e sappo e jeenay e gelle unnyaaji sappo e didi temdere jiddi e sappo e didi lam ko mi tin wiide dun hun cangulo hore dido no kuji di wana doni don sede sede no gollete kadana docteur Youssouf Z Koulibaly kangon horojo fedde humaninde jogola kubeje e le CNT
e donc
ko nari bangal jama ko golta en nokuje fattode kaaki mudun wawa hebede li watti joni ala tidi jadi di golledi be wonde wadde heba lawon so wala ni honde dubi cefande joy yaade do mudun le leedi mali
gol yotta gol fanda mudun wilam ko be transition be yo newa munya e le jogola lamu kay dun yalla service ji di e bibe leedi ndi na bayda batundirde